Ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB kitegeeza ng'abayizi kyenkana abakola ebitundu 99 ku 10 abatuula ebigezo bya siniya ey'omukaaga omwaka oguwedde bwe basobodde okufuna ebbaluwa ya satifikeeti era omugatte gw'abayizi 16,644 be beewandiisa mu mwaka 2025 bw'ogerageranya n'emitwalo 14,900 mu 10 abatuula ebibuuzo byabwe omwaka 2024. Omuwendo guno gwolese okweyongera n'enjawulo y'abayizi 214,444 ku bayizi abatuula omwaka oguwedde 72,764 baali baana ba buwala ate 93,636 baali baana ba bulenzi. We butuukidde leero nga zi yunivasite zitwala omuyizi awezezza principal passes 2 nga singa kisigala nga bwe kibadde emabega abayizi 11,132 bajja kuba baweebwa ebifo mu yunivasite bw'ogerageranya n'emitwalo 9,227 abatuula omwaka 2024. Okusinziira ku UNEB, okukola obulungi okw'abayizi omulundi guno kweyolekedde nnyo mu masomo ga mathematics, chemistry, agriculture, geography ne economics. Amasomo amalala ge bakoze obulungi kuliko biology ne literature mu Lungereza. Wabula wabaddewo era okukola obubi naddala mu masomo okuli erya entrepreneurship, Christian religious education, okusiiga ebifaananyi ne physics. Okusinziira ku akulira UNEB Dan Odong, abakola amasomo ga humanities bakyasanga akaseera akazibu ennyo okutegeera ebibuuzo bino ebibaweereddwa. Mu masomo ga science Odanga agamba nti obuzibu obusinze okubeerawo mu bayizi bwe kwe kuba nti mpawo n'omu abadde ategeera nkozesa y'ebigezo ebyokubanga babijjiza bakwatako olw'okuba nti bibadde bibakaluubiriza.